Now we are home.
Malu. Fresh out now from NigeriMix.com.
Now we are home.
It's a beautiful song, babe. One more time, babe. It's a beautiful song, babe. Majenga soko ni music.
It's the keys, baby.
Nasikia when you wear no what's on okonia. Ila baby love you, no kitu nakwambia. Pesa magari no fine, no kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo nakwapia. Kukosa
na umiago. Na umiago.
Na baby ya.
Na umiago. Na umiago.
Nikicheki yake Snapchat, misosi kwa hotel. Kwendana na yo lifestyle, itanbidi nwe katel. Kila kinipa chance, mashuta balo tell. Endapo nkiwa si perform, ndo malume ntapo fail. Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend. Naonekana wife matiri, yo tatizo ni weekend. Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend. Naonekana wife matiri, yo tatizo ni weekend. Nasikia wenye wezo, ndo watu anokwania. Ila baby love you, ndo kitu nakombia. Pesa magari no fine, ndo kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo nakwapia.
Kukosa na umiago. Now we are go.
Now baby ya.
Now we are go. Now we are go.
Sometimes kwenye mapenzi hauna pesa una furaha. Mwingine nazo pesa la hana furaha. Huyu hana pesa la nayo furaha. Mwingine nazo pesa na furaha. Maisha usiku mvyupa vyupa, lorime na kufly. Na mjuba sina mchungwa, toa kumixi niko dry. Na wakubwa kata mpunga, vacation kufurahi. Sauti kubwa na yopenda, baby welcome to Dubai. Kesha umizwa na mapenzi, kaumizwa na my friends. Apendi mambo ya watu, umbea kupretend. Kujitambua wako zuri, ni kujua unapostend. Naonekana wife matiri, yo tatizo ni weekend. Asikia wenye wezo, ndo watu anokwania. Ila baby love you, ndo kitu nakwambia. Pesa magari no fine, ndo kitu anatambia. Ila baby want you, na kiapo nakwapia.
Kukosa na umiago. Na umiago.
Na baby ya.
Na umiago. Na umiago.
Kukosa
na umiago. Na umiago.
Na baby ya.
Na umiago. Na umiago.
Fresh out from NigeriMix.com.
Beautiful song, babe.